records.
I mean, so nice and lovely, sweet and sexy as she is a girl for me.
We on fire, nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire, oh yeah. We on fire, nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire.
Yo, baby, see you go pick out the gear, back it, back it. I love it when my baby me and you wear my sheet up, sheet up. Na pilo me di beba apo nyuma waini, waini to. Zuko me ni shuka bana lota. Kasheshe nyingi mi waga sipendi. Ina ganji nyingi uneza tu sipendi. Bad girl, super dana tu weekendi. Na kila nikicheza anadaya endi. Anadaya na hari kunimari. Lakini anadaya dipo ya mahari. Na mwisho mwezi ikifika na salari. Anadaya nitoe kitu ya mshuari.
We on fire, nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire, oh yeah. We on fire, nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire,
yeah. Hitman ting, hitman ting. Batman ting, batman. Wabebe, skilo, wabebe, wasikia. Wabebe, skilo, wabebe, wasikia. Wabebe, skilo, wabebe, wasikia. Wabebe, skilo, wabebe, wasikia. Wabebe, suji bebe. Demi yangu anadaitu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako on. Amejibeba, ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzirai. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai. Watoto wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Kwa nini uko fine, jangreto walai. Uko maji high dine, takukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuva na rai.
Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai.
Wabebe, skilo, wabebe, wasikia. Wabebe, skilo, wabebe, wasikia. Wabebe, skilo, wabebe, wasikia. Wabebe, skilo, wabebe, wasikia. That girl, she a bad and she know. Cheki vila mini marda shiro. Like a snake body girl, yeah she go. Dogo dogo baby, kakinyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor kwanza ibiti kigonga. No life fine, girl umeni roga. Ume stand kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki waki slim waki konda. Wasikia tu ma ouch tu vidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Bewa makali wanatoa mbaka njeve. 34 tunakujanga na rende. Boy vuba tunagwash na bireza. Big tune kwenye club wanacheza, hey. Wabebe, skilo, wabebe, wasikia. Wabebe, skilo, wabebe, wasikia. Wabebe, skilo, wabebe, wasikia. wabebe skilo wabebe wasikie.
Unakataa kuwa demu yangu, naenda kwa mlogi na kuroga unakufa, na nakujaa kwa mazishi yako, kukula na kukunywa ni kucheke ukizikwa. Unaridhaga unaringa mimi na sura mbaya hata kuliko mbuzi, roho chafu kama ya shetani. Unadhaniaga wewe ni nani? Taka, 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 mapepo zinakufuata. Sijui hata nini nini liona kwako, hata ningejua ninge akatia dadako. Taka, 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 mapepo zinakufuata. Sijui hata nini nini liona kwako, hata ningejua ninge akatia dadako. Uli nikata juli juanda kukata, juka ungea nikata mine ngea kukata. So nikangoja wendo nikatae fast, cause I'm a gentleman and ladies go fast. But let me tell you something young woman, apana wekea wanaume roya chuma. Ukikatiwa jo kubali kukatika, amo kizeka ndio maringo itaisha. Yeah, bure kabisa na kwende kabisa, tuma bestia kwa kujeize ngolibakisha. Bure kabisa na kwende kabisa, tuma bestia kwa kujeize ngolibakisha. Yeah. Unakataa kuwa demu yangu, naenda kwa mrogi na kuroga unakufa, na nakujaa kwa mazishi yako, kukula na kukunywa ni kucheke ukizikwa. Unaringaga unaringa nini? Na sura mbaya hata kuliko mbuzi, roho chafu kama ya shetani. Unadhaniaga wewe ni nani? Taka, 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 mapepo zinakufuata. Sijui hata nini nini liona kwako, hata ningejua ninge akatia dadako. Taka, 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 mapepo zinakufuata. Sijui hata nini nini liona kwako, hata ningejua ninge akatia dadako. Kukupenda ndiyo mihu regretting itu sana, hata natamani ngea tunge waipatana. Naishi maisha fake na umejatuma drama, hata na shukunguli ya chiango la ana. Mara ati leo unaitwa Natasha, kesho umechange na unaitwa Sony. Leo uko single, kesho uko na bwana. Mara unaishi Ronga, mara unaishi Doni. I even suspected you are a criminal. Na kama we ndio dema chani kae hivo, sitaki hata mwingine chani kufe single. Meniachana chronic bachelor syndrome. Unakataa kuwa demu yangu, naenda kwa mrogi na kuroga unakufa, na nakujaa kwa mazishi yako, kukula na kukunywa ni kucheke ukizikwa. Unaringaga unaringa nini? Na sura mbaya hata kuliko mbuzi, roho chafu kama ya shetani. Unadhaniaga wewe ni nani? Taka, 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 mapepo zinakufuata. Sijui hata nini nini liona kwako.
Yeah, sawa sawa. Kisaidie tutuko wax kama kafu.
Kate's great.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life, so live your life. Oh, oh, fire, you know I'm right. Yeah. Welcome to paradise.
Ataka unipendi unajua ni nani beast hapa. Na level za deadly uko unajua zina exist hata. Na kuombea daily ufike mali una aim. Before ni dead ni jenge na V8 baba. Before they play me nioneshe mali snakes.
Mali snakes wako
surgery ya utona my mistakes.
Inaitwa surgery.
Unaweza acha kucomplain.
Acha kucomplain.
Swenda ganya side ya ni main.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life, so live your life. Oh, oh, fire, you know I'm right. Yeah. Welcome to paradise. Yeah. Girl, don't just fantasize. Yeah. Light up and free your mind.
So dry your tears, daddy don't you worry, boo boo, have no fear. Mom said piga kazi while I'm young and strong. I said for you I'll be strong for 1,000 years.
Style zangu ni medley, Joshua nga deadly. Marapo naona movie, Joshua kwanga jetly. Singa mani MC, zangu zina message zawa zina ziko empty. Joshua gamzi.
Here I go, geuza flow, mwisho mwezi kuna nzeve, but at least kuna dongo. Mazote watandika kuni list, sitabona mbye nani amekupea this many hits in a row, row, row.
Dance for me, baby. Just dance for me, baby. Dance for me, baby. Just dance for me, baby.
Mini Tina
jina kubwa labda tuzungumze na babako. Gari kubwa manisha anga utaitishwa za macho. Bye mtumba ukihopa itabeba kikulacho. Vibes tu nakupaka unapenda jenga hustle. Lines tu sinakuja utasarenda mako. Ni like tu ataka nimekawat moja mbaya hapo. Hii night kwe trua nikesho jione kwa mpasho. Hii life wezi jua sote night is
can I be free? What? Relax and take it easy. We only get one life. So live your life, whoa, whoa, fire, you know I'm right,
yeah.
Welcome to paradise,
yeah.
Girl, don't just fantasize,
no.
Light up the free your mind.
Anyazi baby girl, watu kapande gani, mina penda tuizo dhuda. Nastaki para zako za kireja reja, mina penda tuizo dhuda. Anyazi baby girl, watu kapande gani, mina penda tuizo dhuda. Nastaki para zako za kireja reja, mina penda tuizo dhuda.
Naku shiki shiki, ukini lola lola mami, mimi ndio bad man. Uki shiki shiki, uki dondo dondo dosa, wewe ndio bad girl. Shoto na chachisha ochungulo familia badilisha. Mini Rastaman natoka Saudi. Mr. 8 songs imewashika. Nairobi recall 911. Timore uku jiji ndi anawateka.
Anyazi baby girl, watoka pande gani, mina penda tuizo dhuda. Nastaki para zako za kireja reja, mina penda tuizo dhuda. Anyazi baby girl, watoka pande gani, mina penda tuizo dhuda.
Nicheza kama guru, nitoke mbele yako kinicheki kwenye mbulu. Na tetemesha jiji bila loni ya faulu.
Rasmi pata kobole ni nunu ya mabulu,
eh. Na baby ni nadamwe shaka zulu. Na shikwa na malwedho kitingisha kulukulu. Machali walangata na mademu wa buruguru.
Wote wanataka tuku hama kitusuru.
Pilka pilka za maboy wanati ni kuleta zogo dunda. Sele pilka pilka za watana shati ni kufika bei ya dhudha.
Ndizi inapenda dhudha imevimba. Pepete yo kitu kama kimachine gun. Takupiga tombstone kibatista. Dictate iyo haga kama Hitler. Bampa yako nyuma inakaya bima. Nilidhani ata umeweka filter. We ni painting girl kaka Mila. Body yako ni ya rain si ya fielder. Siku izi muna nita Alejandro. Jama anapenda dhudha na scandal. Light skin, BBW wa kuhandle. Ochungulo, tuko lit kama candle. Itabidi wameanza kuwa humble. Siku izi manze standard zili double. Haga tunadil nazo zina bubble. Kuja ni kusample.
Anyazi baby girl, watoka pande gani, mina penda tuizo dhudha. Nastaki para zako za kireja reja, mina penda tuizo dhudha. Anyazi baby girl, watoka pande gani, mina penda tuizo dhudha. Nastaki para zako za kireja reja, mina penda tuizo dhudha.
Kiki waka man, peleke la ring. Siki nyanya, peleke la ring. Mangoka wakifika basi, peleke la ring.
Niko ring na bifuata niwa. Zimeshika na bifuata niwa. Kwa the ring uyo bana chakua. Shikilie bana uyo chakua.
Peleke la ring, peleke la ring. Kiki waka man, peleke la ring. Siki nyanya, peleke na ring. Mangoko wakifika basi mpeleke na ring.
Sare jongeus bwana taniwa. Akidai rungu bwana tanijua. Ni mhot kuna vile ntaungua. Na maziwa joo Mr. Pumua. Kuna njebe na Mr. Kijua. Ukondede na Mr. Kijua. Niko ring na mademo mejibeba. Afadhali mpige kuni mejiweza. Kani turu nikolo jonsha mkemba. Lenga sura mite bidi nimemteka. Kako jaba niko jaba na matempa. Na mastingo zile ngori sieta hepa. Alizi choche round 3 ya kateseka. Piga dry dry chesa uliweka. Zima bulb na ugiza iko beta. Kunda homes utapigo hadi ngeta. Niko ring na bifuacha niwa. Zime shika na bifuacha.
ikifika basi mpeleke na ring.
Jaza dash wako form wako BA. Leta shash niko ring na madf. Ongeza jag sina weng ya mabm. Amange usi uride bila DL. Taka taka jenga kwako chuki ah. Zimeshika juja make and cookies ah. Nina feel ka chicha on duty ah. See you happen hadi na suti ah. Na maslay kuna bebo na nduthi ah. Na samosa ni zile za puthi ah. Unda sana kama na uthi ah. Nguo fupi ni zile za uthi ah.
Nike modo man miu wanga rieng. Ni itasongo man venye na zitweng. Eko yo wa muranga na kamkoba ring. Kawage daka man niki zape ring.
Miu wa shangwai adi kwa bari. Niko bash na mango koka saba. Ziki shika lamba lolo chora saba. Rombo so, adi mwage haga.
Niko ring na before turn you on. Zime shika na before turn you on. Kwa the ring uyo bana takua. Shikilie bana uyo takua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man, peleke na ring. Ziki nyanyo, peleke na ring. Mango kwa kifika basi peleke na ring. Peleke na ring, peleke na ring.
Na sioni cause I'm super stressed. Cause I'm super stressed. Kama rene kisha basi unipe. Na juweli diva last my spend. Cause I'm super stressed. Kama rene kisha basi unipe. Na juweli diva last my spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Yeah, na sioni cause I'm super stressed. Kama rene kisha basi unipe. Na juweli diva last my spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Instagram babe, bena penda sign is on my pale Instagram babe, bena penda sign is on my yani pale Instagram babe, bena penda sign is on my yani pale Instagram babe, bena penda sign is on my
namukia niko insta super na kusuka nuna dinda ringa vile diva na tatisha kita pana dhani ndalalisha chuma ona uyu ako dance wa mebeba. Ona uyu ako japa na mabella. Ona uyu kiunginyo na wakemba. Mshike kiuno kwanza twende dada blanda.
Na sioni cause I'm super stressed. Kama rene kisha basi unipe. Na juweli diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Yeah, na sioni cause I'm super stressed. Kama rene kisha basi unipe. Na juweli diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Yeah, basi pale Instagram babe. Bena penda sign is on my pale Instagram babe. Bena penda sign is on my yani pale Instagram babe. Bena penda sign is on my yani pale Instagram babe. Bena penda sign is on my
napenda is on my unanilenga na umevai luku tu na dai wife keja na zuku tu na kudiem walai una dai nugu tu ukipita nkawe wacha juju. Child shara usha dududu. Sponsor shara usha jodududu. Na kudiem wala una dai nukudu.
Gemba tuto akufiti shikisha njugu na njiti. Shh shh cheki bro washa shasha adi moro. Shh shh bila teacher kuna shule kuja daro. Nyanya shh puff puff. Shh shh orosho biga shodol kuna giza. Shh shh ziki nice tuji nice uweki story. Shh shh kata maji pia shada legalize. Pali insta double tap depo game tap 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 tap
tap. Kama rene kisha basi unipe. Na juweli diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Yeah, na sioni cause I'm super stressed. Kama rene kisha basi unipe. Na juweli diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Yeah, basi pale Instagram babe. Bena penda sign is on my pale Instagram babe. Bena penda sign is on my yani pale Instagram babe. Bena penda sign is on my yani pale Instagram babe. Bena penda sign is on my
DJ Reggie.
Take away, 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 take away
naita halali yeri. Mimi naita kaso kivitu mive. Naiti ni mama mimi barudi mieri. Hey girl you go high on your G-Mandy. Come ni kusunde hapa VIP. Ata huyo tali ni wa G-Vanji. Hii hapo talanta hii ni kipaji.
Tigo mzito sana, mina shindo akatotua eh. Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby. Oh, I'm so in love, love, baby. Oh, you got me in love, love, baby. Oh, Kenyan girl, oh yeah. You're my number one girl. Oh yeah, yeah. Oh Kenyan girl. Oh yeah. You're my number one girl. Mtanatibu kama magi, first lady. Pole kama lulu, asani. Kuna tansha tamani. Tuka kimapenzi na lili mule. Kutoka na Avril, siwezi mind. Ila tatizo kisha wahiwa. Bado kinipa sisemi mzio. Nitakula kimya kimya. Anamasha muzika uda. Kiuno chake fela. Tiko mzito sana. Mina shinu antotola. Anamasha muzika uda. Kiuno chake fela. Tiko mzito sana. Mina shinu antotola. Oh, you got me in love, love, oh, yeah. Baby. You got me in love, love, baby. Oh, I'm so in love, love, baby. Oh, you got me in love, love, baby. Oh, Kenyan girl. You're my number one girl. Oh, yeah.
Bless them, Father, bless them, bless them, Father, bless them, buddy. Bwana, this your time. Father, bless me with me all of mine. See, see me walking every day, but me thankful this me on our feet. The day when me step out,
got a better plan for me when me step out. Hey.
Day in, day out,
it cover me from the fiery dots.
So no missing another year,
from January to December.
Bless them, Father, bless them. Bless them, Father, bless them. Bariki, Baba, Bariki. Bariki, Baba, Bariki.
2019, Father bless me with me on a car. Finally 2019, Father bless me with me on a house.
Bless me, Father, bless me. Bless me, Father, bless me. Bariki, Baba, ni Bariki. Bariki, Baba, ni Bariki.
It's your time, Father bless me with me all of mine. See, see me walking every day, but me thankful this me wanna feel.
2019 me book all of prayer, let me